نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم متاوينو تيام بقولونغو سلانا زا تفسير يا سورة إميني كتشدوتي سورة همزة ndipo maaya oyambilira a sura imeneyi ndi amene titafotokoze kwa nthawi ino komano tisanayambe ndiloleni kuti ndingowerengako pang'ono arabic ya maaya amenewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله العظيم ويل لكل همزة لمزة tsoka kwa aliyense ochita miseche wonyuza musura imeneyitu Allah subhanahu wa ta'ala akuchenjeza za chilango choosha chochita mashimo amene ndi akulu akulu okwa na atatu ndipo kenako sura imwe yafotokoza ndi kulongosola mmene chilango chokali chishili ndi kuti kodi ndi chotani kwenikweni mashimo atatu wotu muna ndikumafunsa kuti kodi ndiyatiwo mashimo atatu amenewa amene tufunika tiwapewewa tisawayandikilewa tisayelekeze dala kuwa chita iyayo chimwe loyambilira ndiye ndi miseche tifotokoza kuti kodi akamati miseche ndi chani chachiwiri chimwe lachiwiri ndi nyozo kumunyoza munthu ndipo chotsirizira ndiye kudziwunjikira kwa chuma mwadyera kudziwunjikira chuma basi wosakhala ndi mtima wowapatsa kwa anthu ena basi umangokhala ndi mtima wofuna kumangolandira ndiye sura imeneyi mmene tanenera kuti ikuchenjeza za zinthu zitatu zimenezi anthu osakhulupirira ambiri ku Makka Mukarrama ankachita zoyipa monga miseche mijedo kutukwana ndi kumunyoza mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene ankachita zoyipazi akudzudzulidwa m'maaya mnjira yochezanso njira yochenjezanso asilamu kuti asachite ena zoyipa asachitire anthu ena zochita zoyipa atanthauza chani pamene chimoli adalichita ndi anthu amene anali osakhulupirira anthu amene anali kunja kwa chisilamu ndi sharia pofuna kudzudzula inawadzudzula awo amene anali okanilawa anthu amene sanali asilamuwa akuwadzudzula komanso munthawi yomweyo maaya omwewa Allahu subhanahu wa ta'ala akumuwuzanso munthu kumudziwitsa munthu amene ali wokhulupirira amene ali asilamu kuti asayelekeze dala kuchita machimo angati amenewo ndiye msurayi muli zoyipa ziwiri zoyamba zomwe zikunenedwa kunena kuti humaza komanso lumaza mumufasirin akulongosola ndi kuchitira umboni kunena kuti liwu loti humaza lomwe lachokera ku liwu loti hams limatanthauza munthu amene amachita miseche kutanthauza kuti amalankhula zoyipa za munthu kumbuyo kwake soenza kuti pambuyo munthuyo palibe yeye alikwina kwake ndi anthu awiri apa anthu angapo ndikumakambirana nkhani yoyipa ya munthuyo iyayi ameneyoto amaba amapanga chigololo amapanga izi zinthu zimene zili zoyipa zomunyazitsa munthu winayo momwemonso wothirira ndi manga ambiri amavomerezanso kuti liwu loti lumaza lomwe lachokera ku liwu loti lams limatanthauza munthu wonyoza kutanthauza kuti amalankhula zoyipa za munthu pamaso pake ndiye humaza ndi munthu amene akunchita miseche akumudya miseche mzake pomwe lumaza ndi munthu yemwe akumunyoza live munthuyo pamaso ndi pamaso ndiye mashimo awiri amenewa Allah subhanahu wa ta'ala akutichenjeza ndi awulira kuti mashimo onsewa ndi oyipa mwa makhalidwe ake mchikhalidwe chake mkalengedwe kake zinthu ziwiri zimenezi zikhalidwe ziwiri zimenezi ndi zinthu zoyipa kwa basi komanso mmakhalidwe ndi akupha kusonyeza kuti ndi zinthu zimene zili zoti zikhoza kumupha munthu Qurani Majid Qurani yolemekezeka komanso mahadithi antumiki sallallahu alaihi wasallama zachenjeza mwamphamvu za mashimo amenewa komabe tikamaona mbali imodzi kunena miseje nkoipa kwambiri kuposa kunyoza. Chifukwa chimene miseje makalila yoipa tita kwambiri nchakuti. Pamene zoipa za munthu zanenedwa kumbuyo kwake. Munthu palibe ndiye akunenedwa kuti amene uja ndiwoipa, amene uja anthu amatera, amene uja amatera. Ndiye kuti wochitidwa misejeyo sakhalapo kuti adziteteze ndi kuthetseratu ntchitidwa umene umu. So kotero uchimo umapitilira uchitidwa mowonjezereka. Usonyeza kuti chani pamene munthu palibepo mukumunena palibepo ndiye ifunye kuti palibepo munthu aziteteza bwanji zisowa akatetezedwe kake koma ngati mwini wake alipompo akhoza kuti kuziteteza akhoza kudziyikira kumbuyo akhoza kukutsutsani kudzera mukukambirana zamavuto kapena zovuta za anthu timaganiza kuti tikuchita zabwino ndi zopindulitsa ndipo tikuthandiza anthu amudzi komabe chione chenicheni chankhani ndi chakuti nthawi zambiri zokambirana zimadutsa komanso zimafika pa riba imene ili miseche chifukwa chake timachita chimo popanda kuliona ngati cholakwika mfanye kuti chinthu icha takhala tikuchichita ndiye tikuchipezera malo tikuzipasa bize kumalongosola zoyipa za munthu wina wake yeti timayiwala zoti limenelo ndi chimo ndiye munthu akamakamba nthano sazindikira komanso samvetsetsa kuti akuyambitsa kugawanikana pakati pa anthu anthu omwe ali ndi ubale komanso omwe mitima yawo ndiyogwirizana kudzera mkhani zongopeka mitima yawo imasweka ndipo maubale omwe analipo nthawi yayitali amasokonezeka chifukwa chani fakuti iweyo unachulutsa maboza unayamba kuyankhula boza lokhuza munthu wina wake mu hadith nabi sallallahu alaihi wasallama akulongo sulautin washiraru ibadillahi lmashaun bin namimati wal mughraqun baina lahibati lbahun albara alanat akapolo woyipitsitsa Allahu tabaraka wa taala ndi amene amakamba nkhani za anthu kupanga udani pakati pa abwenzi pakati pa anthu awiri amene ali pamgwirizano anthu amene amagwirizana yeti ndikubweretsa udani ndikuwadanitsa ndikuwapangisa anthu wakuti akhale wodana nge hadithi iyi kunena kuti anthu woyipitsitsa ndi anthu amene amakamba nthano ndi kupanga fitina kubweretsa maisilo kubweretsa chisokonezo zolinga za anthu ambiri ndi zoyipa ndipo amafunafuna njira zochitira chipongwa anthu amene ali osalako kwafunirafunira njira iyayi amene uja amalakwisa chosecho munthuyo ndi zimene akunkambazo ali nazo kuti aliya kuthamangitsa wopembedza kapena kunyoza anthu wopanda chifukwa komabe cholinga chawo si china koma kubweretsa chisokonezo pakati pa anthu amazionetsera kukhala wofunira zabwino anzawo kuyang'ana zabwino za dini kotero kuti anthu amangowaganizira ngati iwowa ndi anthu amene ali wopembedza koma chonsecho ndi zanthu zimene zili zoyipa mitima zikubweretsa mgawanikano pakati pa anthu mmene amawonyezera anthu ena zolinga zawo kumakhala kufuna kuwanyozetsa pokamba zoyipa zawo iwo palibe yomwe ili miseche njira yawo imeneyi ndiyakuti amakumana nawo mwaulemu kwambiri akamaoneka ngati wopembedza kotero kuti anthu asamawaone ngati akuthetsa ubale iwo maonekedwe amakhala ndi maonekedwe okhala ngati iwowa ndi anthu amene ali wopembedza ndi anthu amene ali wopalala subhanahu wataala koma chonsecho akumbaliko akupanga zintchito zoyipa pa nthawi zotsatira za zochita zawo nzakuti amathetsa maanja ndi kuyambanitsa kugawanikana komanso kuyambitsa kugawanikana pakati pa anthu ndiye chikhalidwe chimenechi ndi choyipitsitsa kwa basi machimo awiri amene ndiwoyipitsitsa kwa basi ndipo Allah subhanahu wataala akutichenjeza kudzera musura imeneyi kuti tisayelekeze dala kuchita machimo amenewa ndipo ngati pali machimo amene tofunika titalike nani nawo kwambiri ndiye zinthu ziwiri zimenezizi timpemphe Allah subhanahu wataala kuti atitalikise ku machimo awiri amenewa subhanallah wabihamdihi subhanakallahumma wabihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.